always call on me face to face. Won't go for no go show, tell it straight to my face. Why you chill about everything that we face? Big as a lele pe, ungangpoqi baby. When ngikhuluma kahle ngisho nakumajimbos. I'm Mr. Crazy Love, bungazufunga sinamadlingos. And the song will sound like a love song, ngishimbi ghost. Besine puphe lodwa kodwa manje sengibona ingozi. Kodwa manje ngiyabona ngathi asangithembi. Ngisho ukhathazekile mina sangitsheli. Bekezelele ngisahlanganisa le mali. Bantu banomono khuluma ngabonga mnaki. Ngeke ngilalele umuntu okhuluma ngawe ngisho ethini kimi. Hlala ngikweseka ngikulalela ngisho uthini kimi. Zohlangana nabakhongi kusasa lapho efletini kimi. Ngekudala kuzogigizelwa kuhlekwe kushawa amathini kini. Bekezelele msukulalela abantu banomono. Bengisabeka imali sahlanganisa nitholobona. Bekezelele msukulalela abantu banomono. Bengisabeka imali sahlanganisa nitholobona. Sengizokushintsha isibongo ube ngowaka majola. Funa umfazi manje kube ngikhathele ukukujola. Themba lami laphakade ngalabelwe mandu. Bamba isandla sami sithathe walkie sibukela majula. Noma ngicula le ngoma inhliziyo yami yajula. Themba isikhenani izwele nalo ubisi nojula. Sahlanganisa, zolobola.